KBW.
Era mais avante.
Aqui na popô.
Basque Santemuka.
Chimudia pa.
Flex.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Ukoyo.
Pressing in the mix.
Ituroko solibitet. Papati. Lekako. Zimbius muluba funi challenger. Kula tofika kuba kube mbuna. Na kubuza na kwa na kuria mbona. Na fuka fuka na Chinese. Chua chua na upenyo mu Chinese. Biki biki tishala ni depoteka. Tafo kuchipanga wana kateka. Chino nesha. Eee tolo mafie. Wala zimbi na shani. Iwe geo piezia. Mwana kufie. Lole shafie. Tolo mafie. Iwe geo piezia.
Alo
Talu kaku
hey.
Iwe ndete le kaku
hey.
Netwa shivereshi
hey.
Iwe geo piezia. Ake mshe chupanda kwena cha umechino. Umufumi na mibo mereta cha umechino. Teno tenpi ya basi kamano. Mule salaba kutelele mwe basi kamano. Mo Nisangu shobe uvelenga monge sentence. Sela uipangisho mula nduka ye sentence. Sete jali lolo pundu ndia nacho. Abo fina ripula mwifunde ya wanacho. Deli ashita dunia ukwena ni achikurile. Tete unge ni achikuro deo achikurile. Ama tuko chani fusha bwa. Tefiri ya kuapa. Kechisho choba vimila limbebari ya kuapa. Kula tofika kuwa kube mbuna
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona
hey.
Ya fuka fuka na Chinese. Chua chua na upenyo mu Chinese. Biki biki tishala ni depoteka. Tafo kuchipanga wana kateka. Chino nesha. Eee tolo mafie. Wala zimbi na shani. Iwe geo piezia. Mwana kufie
hey.
Lole shafie
hey.
Tolo mafie
hey.
Iwe geo piezia.
Alo
Talu kaku
hey.
Iwe ndete le kaku
hey.
Netwa shivereshi
hey, Iwa geo piezia.
Mona, fialonko nkele ine. Nefibiongo nokutalala winte kemfine. Nala kutampa kosha filwe. Kuno kububwa nokutelele fionko nkefine. Njenda na baka boksele bani. Beta mwaiche mamwala fona biten bani. Mwafushoku wata wata bano mani. Muzala futu kula lwa nizala fiakale. Ino type nida type takwa kabe. Tiranga na porida nishita kwa kabe. Fimbo poke, fimbo poke. Ame once in a lifetime takwa kabe.
Kula tofika kuwa kube mbuna
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona
hey.
Ya fuka fuka na Chinese. Chua chua na upenyo mu Chinese. Biki biki tishala ni depoteka. Tafo kuchipanga wana kateka. Chino nesha. Eee tolo mafie. Wala zimbi na shani. Iwe geo piezia. Mwana kufie
hey.
Lole shafie
hey.
Tolo mafie
hey.
Iwe geo piezia.
Alo
Talu kaku
hey.
Iwe ndete le kaku
hey.
Netwa shivereshi
hey. Iwe geo piezia.
Fintu konkele kuno fialo
yeah.
Ivya konga na mumanwe fiano
no.
Pantala ine mpantepo
yeah.
Yano tema type ya lalile pepo
mm.
Kongo kutala lene chapu afe. Uwa nkonga mumano nishi ni muafe. Ela wistaiga
yeah.
Kutala la pa kutala la. Pako kutala la na uwo satala la. Iwo vionze kuikatako.
Kero behavior.
Tega lelo tuwa kumana po.
Kero behavior.
Fimano fiankeche.
Kero behavior.
Kopanko pekele keche
yeah.
Tofika kuwa kube mbuna
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona
hey.
Ya fuka fuka na Chinese. Chua chua na upenyo mu Chinese. Biki biki tishala ni debodeka. Tafo kuchipanga wana kateka. Chino nesha. Eee tolo mafie.
Wala zimbi na shani.
Iwe geo piezia. Mwana kufie
hey.
Lole shafie
hey.
Tolo mafie
hey.
Iwe geo piezia.
Alo
Talu kaku
hey.
Iwe ndete le kaku
hey.
Netwa shivereshi
hey.
Iwe geo piezia.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
Flex music.
Pressing in the mix.
Gen kalo secha. Lich gen parusaka. Macho mining.
Boss blues of man. Take a mining.